zsnails.com.
Yeah. Anna mugulila benzi papete akazi endela. Anna mpezela vepi sana loli mwana kaza zivutika. Kuma uka matamwezi si maloa mwana kaza chute recharge. Mamu ikadipi mwezi onse osamu sintai. Kwa makati ya zemala ulo umakuocha ndi wazulo. Anzako waka kuimbila wezulo mkaye sangari ndi bota. Akuna mae
utagumubona monsa mwamwe ungafune. Utagumubasa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yes.
Material things. Chikondi chiri befizi. Ngari sama kugonda. Sanga kale. Olota mumangile mpanda. Uza mupeza alipanja. Uwe kaso nkuzadapwa. Kanizi matele. Kuma akati ya zamala ulo umakuocha ndi wazulo. Azako wanka kuimbila wezulo. Yeah, yeah.
Utagumubonda monsa mwamwe ungafune. Utagumubasa zonse zomwe angafune. Kuma ziwa loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yeah.
Sunga mulipile utakulupilike. Ngati amafuna, 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 amafuna zaonesa.
Izi zomare na mukulila. Izi zomare na mchitila. And you expect loyal in return. Uzalila, uzalila.
Loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Yeah.
Tago move on the monster mwamwe ungafune. Utago mubasa zonse zomwe angafune.
Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yeah.
Download it from zsnails.com.